zlatestmusic.com.
Yeah, yeah, yeah. Oh, no, 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 no.
Now we do good music.
Yeah, yeah.
Young lady.
Twisted
Mind. Don't you wanna go in the middle? Musala kaliba kapiru neisali kuweta. Auka ya kimani usi ya kani jarima. Usikaya niswalele na ye. Iye iye. Ni mutu nina nikupa swalelo. Pakufosa kikuli neili ya kamilelo. Panasapisa ni chinchize alona chani metswalo. Oska nisi ya mama. Ziba ni fosize kono kamewa ni chali mba. Auka ya kimani ya kaliba vale lasa. Sini mutu na fosa na kupa kamewa ni swale lasa. Oska nisi ya mama. Nikamu kenela kai mutu ya kafika moru fitile. Na ziba ni fosize kono kiwe na fela ye ni sepile. Waliku ni nyemela teili ni vafela ya sakulile. Saki.